nakushaka nkakubona nakukumbura irungu nirinyice nakuhamagara ukanyitaba nkongera nkumva ijwi ryawe bwa rimwe
kugukunda sinzi uko byanjemo kubyakira n'ibimvune wahoze uri inshuti yanjye makara nari nzi neza ko narenga